ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanagezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira abavuza ababo kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1994. Ndakira ababyeyi babiri bari bahungiye ku Kicukiro bavuye i Kanombe. Buri umwe muri bo yabuze abana babiri, turafatanya kubashaka. Ndakira ushaka umuvandimwe we wabuze avuye mu kiliziya yari ahitwa i Karubamba muri komine Rukara, ndetse n'ushaka mushiki we wari utuye i Kanombe. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege. Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Turi mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1994. Ingabo za FPR Inkotanyi zimaze gufata ikibuga cy'indege cya Kanombe. Bamwe mu bari batuye hafi aho bahungiye ku Kicukiro. Umwe muri bo, Muhawenimana Specioja, yari afite abana babiri barimo umwe wari ufite amezi 9 yonsaga. Ni inkuru ndende ibimbuye ikiganiro agasaro kaburaga. Muhawenimana Specioja atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Rubirizi, umudugudu w'Itunda.
Nzanye mu kiganiro muri Jenoside 94 yakorewe Abatutsi. Nabuze abana babiri mbaburira ahantu hari Kicukiro. Ubwo rero twe twarakomeje turagenda tugera ahitwa abaga ku Kibuye ariho Karongi. Amahoro amaze kugaruka, ndongera ndagaruka 95 ngeze inaha ngaha, abantu twari duturanye barambwira ngo babonye umwana wanjye umwe mu kigo cy'imfubyi cyabaga ahantu Indera. Hanyuma rero Indera naraje nyine njyayo. Hageze abayobozi bahayoboraga, urumva nibwo Jenoside yari ikirangira. Mpageze mbabwira nyine ikibazo kinzanye, yuko hari umwana bambwiye ko babonye muri icyo kigo. Banyereka abana batoya bari bahari sinamubonamo. Ubwo noneho abana bari bahari basa nk'abafite imyaka 10-12, barambwira ngo abana batoya ngo bari bahari ngo abazungu ngo barabajyanye. Ngo ndagumya ndashakisha ndashakisha, ni Kabgayi nagiyeyo, no muri Croix Rouge nigeze kujyayo. Ubwo ndashakisha nyine mbona simubonye, ariko urumva ntabwo umutima wanjye wagumye hamwe. Najyaga numva ibintu by'imfubyi, numva mfite agahinda, numva n'icyo kiganiro cyanyu. Nabwo nongera nshakisha kongera kuba nashakisha kugira ngo ndebe ko nazamubona, kuko abamubonye n'ubu bambwira yuko bamubonye, kuko byari ibihe bikomeye. Hari n'uwambwiye ati njye narahamubonye nkajya ngira ngo uri aho hasi, kubera abantu b'intaha ngaha bose ariho bari bari. Inaha nyine i Kanombe niho bari bari Ndera. Ubwo rero birangira nyine nshakishije ukuntu navugana na Venusi, none Imana ishimwe ko yemeye ko tuvugana. Ubu mfite icyizere ko Imana hari ikizakora.
Urakoze cyane kuza mu kiganiro, nanjye biranshimishije ku kukuvugisha Venusi Nshimiyimana. Wambonye noneho muri kumwe muraganira. Nagira ngo ngusubize inyuma gato. Umwana wawe urambwiye uti ndamuburiye ku Kicukiro, byagenze gute kugira ngo umwana wawe mutandukane?
Ubwo nyine twebwe twavuye aho twari dutuye nyine Inkotanyi zimaze gufata ikibuga, twafashe urugendo turagenda. Tugeze hariya muri Eto hari abantu benshi 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 cyane, hari umuvurungano. Ubwo nari twari turi kumwe n'abandi bantu twari duturanye, ndetse n'umutware wanjye twari turi kumwe. umutware wanje niwe wari wiri wamuhete kuko nari mfite undi mwana w'amezi 9 ubwo rero baravuga bati ntabwo mwagenda iki gihe nta nzira ihari mwe muryamye aho ngaho imbere ya Porovia ubwo nyine n'ingabo zatsinzwe zabivugaga nibamara kubohoza intumara kubohoza inzira murabona mugende ntabwo mwajya mu mujyi kandi tutazabo muri bo ubwo turaryama twari tunaniye hari hiriwe haza uruzuba rwinshi hari mu kwa gatanu mu matariki 20 ubwo hazaga uruzuba rwinshi ubwo bigejeje ku mugoroba turyama imbere ya Porovie hari pasiparama turaharyama nyine bigejeje nko mu ma ariko ntabwo byari byoroshye rwari urugamba nyine rukomeye amasasu hirya hino ibibombe iki nuko noneho ubwo bigejeje nyine mu masaa 5 z'ijoro turyamye tuguye agacuho utwana tundyamye iruhande ubundi abana nari mfite abana 7 nari bagiye kubivuga sigaranye abana 5 ariko bariho ubwo twa ariko abana 2 bamwe babaga kwa nyirakuru ku Kibuye noneho rero ubwo ngubwo bigeze mu masaa 5 z'ijoro turyamye aho imbere ya Porovia hari hari pasiparama abantu bari bafite za matora bazidambiye twese twaryamye nyine dutegereje yuko inzira iboneka ngo tugende dukomeze birangiye rero igeze mu masaa 5 twumva abantu baje biruka ikivunge batwitura hejuru ubwo noneho dushigukira hejuru mba ntabwo twari dusinziriye n'ayo masasu kuko amasasu yari menshi cyane ameze nk'urubura dushigukira hejuru ubwo noneho umwe yanyuze ukwe n'undi anyura ukwe abo twari kumwe ntawajyanye n'undi noneho ubwo akana nonsaga narakuruye nkuruye kandi akunze
komeza
kanze kuza ubwo ngeze imbere nyine amasasa ariko yari menshi umuntu agenda arenga intumbi ngeze imbere nsanga nasigaranye igishora nari mpetsemo nacyo ndakijugunye
komera
ntamwihanganire
fata igihe cyawe komera ndi hano kugira ngo nkumve
ihangane nuko turagumya nyine turagenda muri iryo joro tugeze ahantu mu kanogo utaragera peyaje ahantu mu kanogo igikondo twasanga bariyeri nyine y'ingabo zatsinzwe baratubwira bati ntabwo mwajya mu mujyi iki gihe ntabwo twamenya abari bo kubera abantu b'abasore bari babambitse imyenda ya gisirikare bagira ngo nyine ngo baze ku rugamba barwane ariko nyine ntibyakunze ubwo noneho tuhageze tumaze kuhagera bigejeje turahagera ubwo nari ndi njyenyine umugabo ntawe abana ntabo mbese ndi njyenyine ariko mpamaze akanya nk'aka tuvuganye umwana afite witwa Nyampinga wa 5 numva aravuze yari afite imyaka 4 ngase nyame ni wowe ati ni njyewe ubwo ndamufata nyine ndamuheka umusaza arambwira ati si umwana ni uwawe ni n'uwanjye ubwo ndaharara bigejeje nka 10 inyoni zitangiye kuvuga ubwo umugabo twari twahunganye nyine witwa Tasiane n'umugore we na muramu we n'undi mwana ndababaza se ntabwo mwabonye papa w'abana barambwira bati ntabwo twamubonye ati buriya wenda yanyuze harya hirya ntabwo tuzi aho yanyuze none se ba twa duhungu twanjye natwo ntatwo mwabonye bati ntabwo twababonye ubwo igihe ntibivuga nyine ya mana irengera abayo inyoni igihe ziba zivuga nyine 11 ngiye kubona umwana w'umuhungu se wa 2 witwa niyo mugabo numva aravuze timati turi hano si wari uriye ati nari nihishe muri kiriya kimodoka mubaza mukuru wa nisere yari hehe ati mati twirukanse ati bikapu turabijugunya ubona afite agahinda ko wenda bajugunye ibyo bikapu ati ntabwo nzi aho yagiye ati ariko twikubitaga hasi abantu twari kumwe bakatwegura nuko ngiye kubona mbona ndababonye sigana fite ikibazo cya papa wabo ubwo nta nubwo iwabo nari ntazi tubyaranye nyine izo nshuro zose twashakanye i Kigali ariko ntahazi ubwo ngubwo turakomeza nyine turagenda tugera nyine iyo ngiyo ku Kibuye ubwo nyine aho mpungukiye amahoro agarutse nibwo nageze naho abantu twari dukora nyine bambwira ko uwo mwana ndi gushakisha yari ahari ariko kubera ko kandi kari gatoya kari gafite amezi icyenda wenda ntekereza kuko kaba karapfuye
komera niba nkumva neza wabuze abana babiri ubaburira hariya ku Kicukiro Kuroprovia ntabwo wari mu ishuri ryo ku Kicukiro mwari imbere ya Uprovia ku Kicukiro n'umwari mukambitse
niho twari turi nyine dutegereje kugira ngo tubone inzira nyine idukomeza tugende nyine tugane abantu bose bajyaga hari hari umutekano
mu kwezi kwa gatanu
mu kwezi kwa gatanu ku itariki 20
wari ufite umwana umwe w'imyaka 9 yari umuhungu cyangwa yari umukobwa
oya umwana umwe yari umuhungu muto yari afite amezi 9
yego yari umuhungu cyangwa yari umukobwa
yari umuhungu
yari umuhungu hanyuma uwo wundi yari umukobwa
undi we yari umukobwa yari afite imyaka 2
wambwira amazina y'uwo w'imyaka 9 wasize ku Kicukiro
yitwa Gishimwe
uw'imyaka 2 yitwaga nde
yitwaga Mukashema ariko twakundaga kumwita Shema
nakunda kumwita Shema hanyuma uhungutse ugaruka aho wari utuye bakubwira yuko umwana wawe Shema cyangwa se Mukashema abamubonye bamubonye indera abakubwiye yuko abazungu bamujyanye bakubwiye ko bamujyanye mu cye gihugu
ntabwo bambwiye igihugu icyo ari cyo bari abana batoya ubwo rero bari abana batoya kandi urumva nibwo jenoside yari ikirangira bari abana batoya nta yandi makuru namenye usibye ko nyine nagumye nkashakisha hari ubukwe mu minsi ishize twakoze nza kubona abana b'imfubyi babaye muri icyo kigo cy'indera barimo baha uwo wari wakoze ubukwe kado nkurikirana uko nashoboye kose kugira ngo ambwire amakuru arambwira ngo azansobanurira kuko we ngo yari mukuru yarahabaye ubwo rero urumva ngumya nshakisha nawe nagushakishije igihe kinini ariko Imana ishimwe ko akanya nk'aka yemeye ko tuvugana
icyo gihe ikigo cy'indera cyayoborwaga nande
ntabwo nabashije kumenya uwo ari we ubwo nyine uwo mugabo twaravuganye uwo nari nkubwiye wabaye muri icyo kigo cy'imfubyi cy'indera yarambwiye ngo hari abana bajyanye mu Butaliyani
yego
niyo makuru muri aka kanya mfite
birumvikana umwana w'imyaka 2 ntabwo yashobora kumenya amazina ye ntiyamenya ababyeyi be ni ukushakishiriza mu bana baba baravanywe indera icyo gihe uwakubwiye ko babajyanye mu kuhe kwezi
ntabwo kwezi yabashije kukumbwiza usibye ko yambwiye nyine ati indera narahabaye ariko hari abana batoya abazungu bajyanye babajyana mu Butaliyani akandi kantu uwo mwana wenda icyo gihe afite iyo myaka arwaye ibintu by'ibihushi mu mutwe icyo gihe afite iyo myaka nyine 2 yararwaye ibintu by'ibihushi mu mutwe kandi hari ukuntu ikirenge cye amano ye asa nk'agerekeranye
yego
kwaye afite ikirenge kirekire amano ye asa nkagerekeranye uri amukuru we mwavuganye kuri WhatsApp wampuje nawe bafite ibirenge bari bafite ibirenge bimeze kimwe kandi na mukuru we n'abana harimo abana babiri yabyaye bafite ikirenge kimeze nk'icyo cya Mukashema.
Urakoze cyane, ibyo nibimenyetso bizamfasha gushakisha uwo mwana nzashakiraho nashobora gushakira hose kugira ngo menye aho aherereye niba kiriho Imana nishaka kandi bizashoboka zaboneka. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kuba wategereje igihe kirekire kugira ngo tuvugane. Ufite umunota umwe gusa n'amasegonda makeya, nkunda kuha uyu mwanya ababyeyi uyu mwana wawe niba kumva mu butumwa nzamuha niba kumva muri kano kanya ni icyumva ushaka kumubwira.
Icyo numva namubwira ni uko nkimukunda kandi ntago namutaye kuko namwangaga, kuko n'ikimenyetso kibyerekana nuko nta wundi mugabo nigeze nshaka. Abana nari mfite numvaga nazabapfira kugeza babayeho cyangwa bakuze. Ubwo rero nawe abonetse akajya mu bandi bana mfite batanu, nabwo yaba ari umugisha kuko ndamukunda cyane. Yari umwana wanjye wa gatanu, kandi impamvu banamwise iryo zina rya Mukashema hari impamvu papa we yari yarimwise.
Urakoze cyane kwaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze, Imana iguhe umugisha kandi ikongera ubwenge.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Umukobwa witwa Nziza Odeta wari ufite imyaka cumi n'icyenda wari umaze igihe gito abana n'umugabo we w'umusirikare barahunganye bagerana muri Congo. Amakuru ya nyuma umuryango we ufite n'uko bageze kuri Goma. Umuryango we uramushaka. Musaza we mwise neza Finiashi ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga, atuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Muhazi, akagari ka Kabare, umudugudu wa Birembo. Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Venise, murakoze cyane. Iki kiganiro maze iminsi nyumva nyikurikira cyane, numva ni ikiganiro cyiza kandi umukesha waza kucyumva. Mbari we mama umbyara nyine arambwira ati wanshakiye umwana kumwe mba mufite amatelefone mwagize bityo wanshakiye. Ubwo rero nanjye bituma numva ngize umuhate n'ishyaka ryo kongera gukurikirana mushiki wanjye. Mushiki wanjye ni imfura yacu ya mama nyine, niwe mfura yacu. Hanyuma rero niwe dushaka kugira ngo twumve amakuru ye. Yitwa Nziza Odette. Hanyuma yari i Kigali, jenoside yabaye ari i Kigali, hanyuma baza guhunga bajya Congo. Yari afite umugabo w'umusirikare ntazi izina rye kugeza ubu, ariko abantu batubwira ko ngo bamubonye Congo muri icyo gihe bagenda. Turashaka kugira ngo tumenye amakuru.
Yego, none ntabwo uzi amazina ya y'umukwe wanyu yaye?
Bari bashakanye vuba, ntabwo muzi. Nanjye numva nari umwana, nari mfite imyaka icumi,
nari umwana. Wari ukiri muto?
Na mama wumva n'umukwe yarataramuzana ngo amumenye. Ni bimwe nyine byo mu mujyi wa bashakanye nuko, ariko yataraza mu rugo nyine ngo amwereke umukwe amenye ngo ni mukwe. Yitwa nde ibintu nk'ibyo?
Nziza yakoraga i Kigali.
Yego, niho yabaga.
Eh, okay. Yaratuye, bari batuye mu kigo cya gisirikare bamaze gushakana, cyangwa se mbere yuko bashakana mama wawe yakubwiye aho yaratuye kugira ngo ntihabure umuntu wabona mu mujyi?
Nashwe niko akunda abana babaga bari mu mujyi. Noneho umwana w'umukobwa yari ari mu mujyi aza kubona umugabo nyine gutyo w'umusirikare, ariko ntago nzi ko babaga mu kigo cya hehe. Ariko nzi ko neza kuwundi Kanombe mu makuru ko bagiye duha abasirikare kenshi yariho babaga, niho yabaga. Nawe yabaga mu kigo cy'i Kanombe. Abana rero n'umugabo we mu gihe gito nyine ngo bahita bahunga bajya baca Congo. Ni kuko nta yandi makuru maremare, mbese ngo niwe nabwiraga mu kecuru ngo na korodone nyinshi ntabwo dufite zo muko uretse amazina ye gusa. N'abandi ngo bahuriye za Goma ngira ngo bajye ngo bari Congo bagenda. Twari dufite na marume w'umusirikare nawe waranacyana uriho, nawe avuga yuko ngo yumvise ngo ngo wari umusirikare mugenzi wabo ngo wari waramushatse. Nta yandi makuru nawe afite afatika.
Mbese icyo muzi gusa ni uko bahunze bakajya muri Congo.
Yego, ni cyo kintu tuzi cyonyine.
none nta muntu ugeze abaha makuru yo muri Kongo ngo avuga ati nabarabutswe Goma se nabarabutswe Bukavu se nabarabutse Kisangani
wabonye mbere yababonye ngo bari Goma barimo bahunga bari kumwe n'umusirikare w'umugabo w'inyine
yego
ubwo rero umuntu kugenda nawe umva umuntu wese wirwanagaho nkurikije uko uko mbitekereza kimwe mu nyirabwenge ntawe ugeze njya kumenya ngo umwe ari hehe undi ari hehe ntawe uzi ngo berekeye hehe gusa uwo ngo marume wundi w'umusirikare bita Gashama Iryone we yaje gukomeza aza kugaruka azatanzaniya n'ubu ngubu arahari mu Rwanda arakuze ariko arahari nta yandi makuru yigeze amenya mu magambo make nkavuga ni wenda iki kiganiro ko kigera kure wasanga nawe ndajya yumva avuga ati z'ubu wacu ntaba kiriho ariho abayatanzi hose ntawamenya ndetse ni ukumenya muri ubu buryo nk'uko nkurikije ibihamya bigenda bituba mu kiganiro binyereka yuko ari umutahari rwose nawe yakumva aya majwi nibwira ko byamutere undi mutima wo gutekereza gushaka ababyeyi be kuko mama we arahari papa we niwe wapfuye witwa Karebya hari ba se wabo bita ba Bikarebwa he murumuna we arahari wo bita Gahongayire Jacqueline hari n'uwo bita Murebwayire nanjye ndahari mwise neza hari n'undi bita Naome we bucura bw'iwacu ndayikorera Naome abo barahari n'uwo bita Barakagwira Grace nawe tuvukana we arahari bose uretse we niwe twabuze ariko abandi bo barahari
ayo makuru ni meza niyo aha benshi kwizera wa mugani nko kubivuga naramuka byumvise akumva ko muhari nabazavuga ati umuryango wanjye urahari reka ntahe mbasange mu Rwanda hari benshi baguma hanze bibwira yuko ababo batakiriho nta muntu basigaranye barahawe amakuru atari cyangwa se batarigeze bayamenya niyo mpamvu ijwi ry'Amerika hari kugira ngo igeze amajwi yanyu kure kandi yunge imiryango none mushiki wawe kugira ngo nabamurabutswe bamwumve birumvikana wari ufite imyaka 10 ntabwo uramwibuka neza rigiye yajyaga za kubasura mu rugo ku buryo wamumbwira uko yari ateye
yari umukobwa w'inzobe mu rugo rudasanzwe yari ingore cyane bo n'iki kintu muzi ko kimuka cyane kuko natwe yari namubonye rimwe nange ubwo nyine muri yaherutse muri 1993 yari aherutse mu rugo kuko ntabwo twabaga ahangaha aha twaje tuyimukiye ubundi mama twabaga hano i Rwinkuba mu murenge wa Gahini akaba ubwo niba nagita seriyeri ya Rwinkuba hafi ya ADEPR yumva abantu hazwi cyane egeranye na za video aho abantu arahumva cyane hanyuma rero abo base wabo bayo bita Bakarebwa he babatuye aho ngaho bahano mu misiyoni za Gahini hanyuma ubwo magambo make niwe mvuga byinshi we nari nzi ko ari umuntu w'inzobe cyane kandi aho ariko rwose yagombye kuba ari mu myaka hafi 50 kugeza ubu ngubu kuko jenoside yabaye afite 2021 numva ariko ntekerezo ubwo rero magambo make ni ibyo ngibyo twari tutwiga nyine niho twabaga ariko tuza nyine kwimukira za kibungo naho tuvayo ariko ngubu tuvugana nyine dutuye muri situation nakubwiye nyine izi adresse wamwasabaga
yego ubu ngubu uri mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Kabari
karame yego
none niba mushiki wawe nziza akumva muri kano kanyu maze kumuha makuru yo mu rugo hari umubyeyi uhora guhata kubwira ati nshakishiriza amenya makuru y'umwana wanjye ubu nawe umutwaje ijambo niba nziza akumva muri kano kanya aho ari hose niba ari muri izo za Kongo cyangwa se yarahavuye ari mu bindi bihugu niki ushaka kumubwira ni wa munota mbaha kugira ngo mwandike icyo niti baruwa y'urukundo
Imana ibahe umugisha hanyuma rero nziza rwose ubaye inyumva aho waba uri hose mu gihugu icyo ari cyo cyose ndagira ngo umenyesha ko mama wawe arahari ubu aratuje ariko ikibazo afite ni wowe wenyine gusa avuga ati ngiye kuzapfa ntabonye umwana wanjye umuheruka ari umwana mutoya aragukeneye cyane twebwe turahari mwise neza ndahari Barakagwira Grace ndahari arahari Nzayikorana Naome arahari Gahongayire Jacqueline arahari Murebwayire arahari n'abana bagiye bavuka rwose ukumva ngo turaho turi amahoro umukecuru ameze neza nabwo tumeze neza nanjye narabyaye nashatse twese nta mwana ukiri mu rugo twarashatse mu magambo make turamukumba yaramutse twumva rwose pe yaganijwe ijya Amerika hanyuma handi twe tukaba tukumva ijwi rye niyo twakumva ijwi rye nyine hari njye nanjye ubwo nashakisha ibishoboka byose nkamugeraho ahantu yaba ari niyo yaba atarabona uburyo bwo kuza numva ari icyo kintu navuga rwose murakoze
ngaho rero finish ngise neza ndagushimiye cyane kuba wihanganye ugategereza ukaba uje kwijwi rya Amerika mu kiganiro agasaruka buraga nkwifurije amahoro y'Imana
Imani uzaba umugisha kandi ndifuza ko rwose ibintu Imani izaba bibukira ukabibahendera ku munsi w'iruka yindi muvandi muri rwose Jeuniste
urakoze cyane
agasaro kaburaga
dusubire ku Kicukiro mu kwezi kwa gatandatu undi mubyeyi wahahungiye akabura abana babiri umwe imyaka ibiri dukuzumiremye bitaga dukuze undi imyaka ine cyangwa sitanu twizeye imana bitaga fishe mukakarisha Claudine atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Rubirizi umudugudu wa Cyeru
njya numva radio ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ngomba muhuza abantu nyine bahoranye n'ababo kandi nkabona benshi birakunda baraboneka hanyuma nanjye nyine numva ko mbaganye umwami ubufasha
none wowe ninde muntu wabuze ninde wifuza kumenya irengero rye
abo nabuze ni abana babiri bari batoya umwe yari afite nk'imyaka ine cyangwa itaruzura neza undi yamukurikiragaho nawe afite nk'imyaka ibiri cyangwa itaruzura neza impamvu avuga ngo cyangwa itaruzura neza ntabwo nibuka amatariki bagiye bavukiraho
ni abakobwa ni abahungu bitwa bande
umuhungu mukuru yitwaga Twizeyimana fils nta rindi zina yari afite nayo
naho umuhungu muto
we yitwaga Dukuzumuremyi nawe ni ibyo yari afite gusa twakunda kumuhamagara Dukuze
none se wababuze ute
nyine hari kiriya gihe icyenda kane hari mu kwezi kwa gatandatu turarimo duhunga tugeze Kicukiro hanyuma hari abantu benshi cyane n'amasasu menshi baza kuvuga bati rero abantu mwese mwiyanje muzana mwiruka uri bugize arabaho hanyuma rero tuhavamo twirukanka tumanuka ahantu hamanuka harimo nabonaga ari mu misozi nyine idahituwe tugeze maze mu kibaya twunamutse ubwo sinzi ukuntu nyine nari meze nk'aho twananiwe cyane mba nicaye gatoya urumva mutoya nari muhetse hanyuma ndamurutsa ngo twicare gato tube dutora kuko twongere tugende haza kuza ikibazo nyine hagwa igisasu kinini kiremereye nsa nk'uwirukanse nsa nk'uwibagiwe nsubiye inyuma kubareba sasa ahandi mbasize ako kanya tayari ndahababura maze kuhababura ndashakisha ndahamagara nuko abantu bamwe bakambwira bati tubonye ari umuntu bafite nuko ndahirwa mbonye bwije nababuze ndagenda nanjye ndakomeje urugendo nyuma yabwo nyine twaragarutse twabonye muri komite gihe nyine nyuma turagaruka hanyuma hari umwana twari duturanye yari afite imyaka 15 icyo gihe yari umukobwa arambwira ngo umuhungu mukuru witwa Fisi ngo yaramubonye mu kigo cy'ababikira cy'i Kabgayi ngo nyine hari ikigo cy'imfubyi cy'ababikira cy'i Kabgayi ati naramubonye twarahabanaga ati gusa abatoya babaga bafite ahantu babukwabo atariko nawe yari ahari tujyayo tugiyeyo nayo Kabgayi baratubwira bati batwereka abana nyine bati murebe mu wanyu turamubura baratubwira bati ngo mumubuze hari abantu nyine bati hari abazungu bagiye batwara abana hanze batubwo nawe yaragiye
barebye mu mazina basanga iryo zina barifite Fisi yarazi ku myaka ine yari izina rye yararizi ashobora kuba yararibabwiye
ukuntu batweretse tubareba bahagarikaga abana hariya bakakubwira bati ngaho reba mu nta bundi buryo bakoresha ngo bakubaze ibindi bintu bindi byinshi
none se ubwo umuntu agiye gushaka umwana yaburuwe akongera agapimiranya akavuga ati uyu niwe wanjye umwana atazi kuvuga ati uyu si mama cyangwa si data ntiyashoboraga kumutahana akamujyana
byashoboka ari nabo nagiye numva byabayeho byashoboka ariko akenshi kubera ko byari bikiri vuba ari ataracaye imyaka myinshi ntabwo byakundaga ko umuntu yakwibeshya
noneho rero ndagira ngo numva aho umwana ashobora kuba aragiye bakubwiye yuko abana batari bafite ababyeyi bamwe mu bana bari bakiri batoya abazungu babajyanye abo bari Kabgayi bakubwiye ko babajyanye mu cyo gihugu cy'Uburayi cyangwa se cy'Amerika bakubwiye ko babajyanye he umugabo wawe ko numva ibyo bintu abizi kuki atagwa ngo abimbwire
nukubera ko ari wagiye ufati aramusabye ngo abe ariwe umubwire
nimba ari wagiyeyo mumve tuvugane uraho neza
muraho
njye nitwa Venuste Nshimiyimana ndi hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika
yego
wowe uri umugabo wa Claudine Mukakarisha
yego
wowe witwa nde none Imurorera Gregoire ndakwihanganisha wabuze abana babiri b'abahungu yabimbwiye yambwiye uko byabagendekeye uko mwashakishije mukimara gutandukana nabo icyo gisasu kimara kugwa namubaje niba yibuka neza aho hantu hariho ambwira ko atahibuka wowe wabuhibukaho icyo gisasu bakirasiye n'igihe abana mwababuriye aho hantu aho mwari mugeze
utaritse ntabwo umuntu ayibuka ariko ni yari ya munsi ya Kicukiro werekeza Rwanda ngira ngo nimanzara mu Gasekero hari
ni byiza kubimbwiye ubwo birasobanutse ubwo igisasu nk'uko bivuga cya bakirashe hafi ya Rwanda igisaho ngaho
ariko hasa na hari inyuma ya Rwanda igisi cyane
reka noneho tugaruke I Kabgayi mwagiye gushaka abana banyu kuba cyane cyane fishi kura kwa rwari umabwiye yuko yahamubonye mugezeyo babwira ko nta bana babereka musanga ntawe ntarimo bana bahari ariko babwira ko ari abana bagiye Burayi wagiyeyo bakubwiye yuko bagiye mu cyo gihugu
mu by'ukuri dusa naho twanyuranyeho gakeya
ntacyo bitwaye
ni ukuvuga ngo urumva twaragiye tujya muri Congo noneho muri Congo tumaranye imyaka ibiri tuje rero umuntu waba yari Kabgayi atakuma amakuru ko yabanye n'uwo mwana wa urumva twagiye yari afite imyaka itanu aguma ajyana n'umuntu aragenda ageze Kabgayi nyine ubwo abagira neza ngo uwa muntu amuta muri sitade abagira neza bamukuramo bazamujyana hariya mu nkambi nyine mu kigo I Kabgayi noneho rero abana n'uwo mwana w'umukobwa noneho duhungutse 97 njya kubona amakuru y'uko ari yahabaye njya gusaba rero uwo mwana kugira ngo anjyaneyo ntibyakunda ariko noneho njyewe mfata urugendo nigirayo
yego
ngeze rero nasanze inkambi isa naho yimutse nayo igihari bandangira ko hari abana bashobora kuba baragiye ibutare mu babikira urumva umunsi naratashye ariko nyuma ndongera mfata inzira njya ibutare nduka ko nagiye ahantu barandangira ariko ngezeyo nsanga barambwira ngo hari abana bakeya ngezeyo nsanga umubikira ntaho ari ho banga kunkingurira ntikinaje gucyondekera aho ngaho ariko ubundi ni ukuvuga ngo uwo mwana mukuru yageze mu nkambi Kabgayi ni ukuvuga ngo hagati abana bari I Kabgayi umuntu amenye ngo buri wese yagiye umuntu ashobora kumubona muri abo ngabo
none se ababikira b'I Kabgayi nicyo nabazaga uwo mufasha wawe Claudine Mukakarisha abo babikira b'I Kabgayi nta liste bari bafite y'abana bahageze ntabwo bashoboraga gutanga amazina ngo babwire bati dore amazina y'abana twari dufite ni murebe mu wanyu niba yarahanyuze bababwiye none aho yagiye
rero ntabwo nibuka niba ari ababikira kubera ko harasaga n'ahari ibigo byinshi by'abana ariko sinzi neza niba ari cy'ababikira kuko yaba ari nk'ababikira nagomba kuba naragiye wenyine nkakurikirana nyine nkareba amazina yabo
none se abo bantu bari bafite icyo kigo ni bantu ki
urabona muri za 1996 hari abantu benshi bari bafite ibigo noneho bigenda bivaho ngira ngo nibe imishinga bari bagiye bishingira noneho niba wenda barabuze inkunga niba byaragenze bite agenda abana babasaranganya mu bindi bigo gucu cyangwa agenda bavaho bari bari
icyo kigo cyari Kabgayi ndashaka kumenya aho cyari giherereye hehe Kabgayi ku buryo n'uwakumva kino kiganiro yadufasha akatubwira ati icyo kigo ndakizi abo bagira neza bari bafite impfubyi Kabgayi nibyo koko ndabazi narababonye bityo dushakira aho ngabo n'abagitegetse tubashake badufashe kugira ngo tumenye abana badafite abaribo turebe ko twabonamo na fisi twizeye Imana icyo kigo wagiyemo nubwo atari cy'ababikira aho wagiye Kabgayi ni hehe n'ushaka kumenya mukomeje kumva agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika Madame Mukakalisa Claudine kimwe n'umugabo we bakomeje kumbwira ko umwana wabo fisi ari mu kigo cy'impfubyi Kabgayi ariko kubera ko batashobora kumbwira neza abagitegekaga naho giherereye nahamagaye mise neza wahabaye mu kwezi kwa gatandatu 94 mubaza niba koko yarabonye fish ikabgayi
twavuye Kigali twadutuye Kanombe nyine mu by'ukuri
yego
no dutuye Kanombe duhungishwa n'umumajwi yatumajuru yabariki mugaga by'inyanza araduhungi yapfuruka dutira mu modoka yakayaga modoka tena minibisi ariko gabone mu minibisi butoye atugeze aho ngaho neza ikabgayi ku kiliziya n'amajwi ya tayo bakwishyira muri za traffic pro
yego hanyuma se abageje muri traffic pro mwagiye musangamo bandi bantu
ngewe nyine kumwe na mama mama wanjye umbyara
yego
dusangamo abandi bantu bamaze bamutse muri traffic pro twe dene twebwe dusigara turi abantu bagenya nza bari gukomereza nyine uwo musirikare
yego ni ryari wabonye fisi ukamumenya ukavuga uti uyu mwana ndamuzi twari duturanye
mwana ndamuzi pe yezi tamubonye namwibuka yari umuhungu mwiza w'igisore w'inzobemo w'imibiri yombi mubonye namwibuka kuko gatoya mbere yarahinze
icyo gihe muri traffic pro ninde wamwitagaho
ntabwo nabimenya pe
kuko
buri wese yirwanaga nta hantu ho kurara hari hahari
none se mwahavuye ryari rero muri traffic pro ninde wahabakuye mwebwe mwahagejejwe n'abaginyanza
ndakubwiye twebwe baginyanza tugejeje aho ngaho namwata maze gupfa buri wese arirwane ahandi nongeye kubonana nawe
mama wawe amaze kwitaba Imana wo ninde wasigaranye nawe hari barumuna wawe mwari kumwe hari bakuru bawe mwari kumwe cyane wasigaye wenyine
ya nandi kumwe na musaza wanjye umurikira ninge yari mukuru n'abandi bavandimwe nyine nabonaga muri parike gukurumva hari ahantu hasaga nk'aho hagiye ariko twese twari twawongeye hari aho wagira ngo nta muntu wari uzi nyine n'undi nene nsigaranye na musaza wanjye umurikira nsigarana n'uwo fisi nta nubwo mama wanzi ukuntu yitwa nzi ko yitwa mama fisi pe
mama fisi
n'umugabo we mwirabura ndanabivuga n'abo batubu ndahazi
yego
n'ubu ngubu aho bari rwose turamukana
ubwo rero musigara aho ngaho na musaza wawe muto
ntabwo nongeye nawe kumubona we yaragiye agira ngo nimba ari hehe muri Kongo yitwa ngo ikiro yarangiye agera kure gusa nyuma 2005 yararahunguye
niba munyurwa Jean Yves yari afite imyaka 5 akava Kabgayi akagera muri Kongo basaga n'abangana fisi nawe afite imyaka 5 ni ukuvuga ko na fisi nawe ashobora kuba yaragiye n'amaguru akagera muri Kongo
mana ni imana pe ntabwo mbizi uko bagiye ariko we urawacu yaragiye aragaruka
mbese igihe Kabgayi yafatwaga n'ingabo z'inkotanyi abahunze bafashe inzira berekeza muri Kongo harimo na munyurwa Jean-Yves musaza wawe bishoboka ko na fish aliwe twizeye imana banganaga bafi imyaka imwe na washobora kuba yaragiye agahungana nabandi
byashoboka kuko mama maze gupfa nyine nta muntu ugeze wembera kubonana n'undi Kongo ngo badusubire mari ya nyine sinzi yabe nkotanye zayo zari zaje cyari zageze uko twarasagamo buri munsi none ubu gusohoka gutyo ni uretse akomeza inzira ye n'udakomeza inzira ye nta bindi nzi ntaho ngaho nayo mukuru
ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye amakuru umpaye ndagushimira ineza wanyakiranye ukaweme kuza muri kino kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
ukuri namwe mugibane n'amahoro y'Imana nyagasome z'umugisha
urakoze cyane Madame Mukakadis Claudine wamuvise mwise neza ko yabonye fish ikabgayi muri trafiporo ariko ntabwo yamubonye mu kigo cy'impfubyi reka dukomeze ikiganiro twavuze cyane fish bari barakubwiye ko babonye ikabgayi ariko twibagirwa no kuvuga dukuze twavuze usubiye inyuma nta murambo wabonye
oya semura n'umuntu umubwiye uko umwana yari yambaye arambira ngo uye n'umuntu umutereye ku mwuga umutereye ku bitugu icyo gihe yari yambaye kubera ubushyuhe twarimo yari yambaye agakabutura gusa gafite amabara y'umutuku amanutse n'umukara hanyuma ahita amubwira ati si umwana wambaye gutya ati umuye n'umugabo amutereye ku bitugu ariko urumva ntabwo namubonye nyine
urumva rero
ko yari afite inoza yari afite utumenyetso ukuntu yari afite udutoki tw'agahera twavuyeho uturege
yari afite uturege
yari avukanye uturege yaba dukuraho urumva hasigara twa tuntu tw'inkovu tugaragaza ko hariho indege nicyo kimenyetso yari afite ibindi by'ubwoko kuvuga wapi ariko fisi nyeza ko ashobora kwibuka ko yitwaga fisi nanjye yanyitaga korodima ntabwo yavugaga mama ahari ndashobora kubyibuka abaye anyumvirisha fisi
Nadukuze umuremyi tumutabarize wo mugabo w'ingeso nziza w'umutima mwiza wamuteruye akamushyira ku bitugu akamuhungana umwana utaruzi ntiyarazi kuvuga arafite imyaka ibiri gusa mwari mu kivunge cy'abantu muvuye mu bari bahungiye ku Kicukiro ku Rotovia turi mu kwezi kwa gatandatu mumanuka mu Gatenga munyura Rwandex mugenda mujya Nyamirambo nyaboneka niba uwo mwana utaruzi kuvuga ariko yitwaga dukuze umwana wari ufite uturegeya bavanyeho ariko izo nkuvu zigaragara niba ari wowe wamuhunganye waramubonye waramureze ukamukuza uzaza hano ku ijwi ry'Amerika utubwire dushobore kumuhuza n'ababyeyi be ubwo turashakisha na fisi birumvikana twizeye imana tuzamushakira aho tugomba kumushakira ariko nadukuze umuremyi mwitaga dukuze nawe tumushake tubashakire hamwe bombi n'abana b'u Rwanda niba bakumva ni wowe mubyeyi wabo ni wowe wari uhetse dukuze ni wowe wari ruhande rwa twizeye imana none niba bakumva ongera ubabwire nk'umubyeyi bibutse kuwabonkeje ubabwire icyo kuri ku mutima muri kano kanya n'uwa munota mpababyeyi bose kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo niba bakumva
ndabanza nababwira yuko byabaye ntabwo nabataye imbanga nanjye byarangwiriye ndabakunda murambakumbuye buri munsi ndabatekereza nifuza kuzababona hanyuma fishi nawe rero kubera nizera ko yari mukuru hari icyo yakwibuka yibuke yuko yari afite mama we yahamagaraga korodina yibuke ko twamwitaga fishi hanyuma sinzi nimba n'abaturanye yakwibuka twaturanye n'umwana bitaga Sheri n'uwitwaga Bebe n'uwitwaga Karanto n'uwitwaga Nyaminga n'uwitwaga Rio nimba muri aba hari n'umwe yakwibukamo yibuke hanyuma nawe azamenye Serivisi y'Amerika turebe ko twazabonana nta kindi nababwira ndabakunda ndabakumbuye nifuza kubabona
ngaho rero ndagukomeza ukomeze utegeze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze cyane
Shaka gasoro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasoro kawe muzakabona wiki kimpege shaka gasoro kawe muzakabona shaka gasoro kawe
mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa wa Mahoro Mediatrice yabaga kwa sekuru muri komine Rukara ahungira mu kiliziya yarahitwa Ikarubamba ari kumwe na musaza we uyu musaza we Eric yaje kurokorwa n'ingabo z'inkotanyi none nyuma y'imyaka 30 nta gakuru ka Mediatrice wa Mahoro ndakira mukuru we uza mukunda Rasheli atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Nyamagana akagari ka Nyamagana umudugudu w'Imabera
numvise ikiganiro cyanyu mugenda mufasha abantu kubona abantu babo bagiye babura nanjye nganifuje ko mwamfasha kuko ari umuvandimwe wanjye twaburanye muri Jenoside 1994
mwaburaniye he
njyewe jenoside yabaye ndi i Kigali ariko twabanaga kwa sogokuru n'ubundi ikibungo aho ngaho i Rukara muri komine Rukara icyo gihe bahoze bahita ikibungo ariko basigaye bahita Iburasirazuba
none se jenoside iba wari i Kigali noneho murumuna wawe murumuna wawe we yari i Rukara
asigara i Rukara hariyo aho bita Ikarubamba
yitwa ndi murumuna wawe reka turebe ukuntu mwatandukanye wowe uri i Kigali we ari i Rukara jenoside iratangiye hanyuma amakuru ye yahunze ajya he byagenze gute
sogokuru yabaga aho ngaho i Rukara noneho jenoside ibaye umuryango wose ujya mu kiliziya aho bita Ikarubamba niwe bahungije noneho bari mu kiliziya ubwo hari na gasaza kanjye kakurikiranaga n'uwo w'amahoro bajyanye mu kiliziya bari kumwe bose noneho babonye jenoside ikomeje gukabya cyane ba bantu uko ari babiri n'abandi bantu ngo bavamo bagira ubwoba basa nk'abahunze bajya hafi aho ngaho ariko bavuye mu kiliziya noneho ngo baza guhura n'umuntu wari uzi sogokuru barabandi bati mwebwe muri abana bita pasiteri nimuze njye kubahisha mu rugo mujye murya mumwe ntacyo muzaba turi kumwe abana rero baramukurikira koko barajyana bagiye ariko ngo bageze iwe abohereza kuvoma ku mugezi bita Gacyabatanzi ku ruzi rwitwa Gacyabatanzi yari ikidendezi noneho bagiye kuvoma rero ngo inkotanyi zahise ziza zifata aho ngaho zifashe aho abana bagenda mu kivunge bajyana n'abari guhunga bajya Tanzania bagiye Tanzania rero bagiye bageze mu ishyamba aho bita muri parike noneho ubwo amakuru ni uwo musaza we Eric nyine yaraduhaga yitwa Hitimana Eric ariko yari azwi ku kazina kitwa Gasazungu noneho bagezemo rero inkotanyi zije abana zirababona zirabahamagara bati nimuze turi inkotanyi nimuze tugende noneho wawundi Eric ahita aza yiruka arazisanga noneho wawundi Mahoro kuko yari yararwaye ngo izakamuka cyane we ngo ariruka ngo aramubwira ati hoya barakubeshya baratwica ntabwo ari inkotanyi Eric aramubwira ati ni inkotanyi yarazisanga ziranamufata rwose arahari noneho wawundi wa Mahoro rero we ngo yiruka mu ruguru neza burundu arazimira baramubura noneho mu kuzimira tukavuga ko ashobora kuba yarajyanye n'igikundi cy'abahunga bajya Tanzania ariko nta makuru bigeze baduha wenda ko hari umuntu wamubonyeyo nta utubwira niba yarapfuye ndetse urumva umuntu utihambiye igihe cyose bayumva ko ashobora kwandi kandi yari ari na mutoya kuko yigaga nko mu wa gatatu pirimeri cyangwa mu wa kane
kumva ko yari afite hafi nari mvuze nti yari afite hafi imyaka 10
yego yari cyangwa se yari ari nko mu 10 kuko njye ndumva muri icyo gihe nahise 13 kandi nari hagati yanjye nawe hacagamo Murekatete Chantari hagacamo n'iyo Hitimana Lisa yitwa Kazungu nawe akaza nkurikira yari ari mu myaka icumi rwose cyangwa icyenda hafi aho ngaho ubwo rero mu guhunga ntabwo tuzi rwose ngo yamuhore yaguye mu nzira ntabwo tuzi se ngo yaguze Tanzania mama aricara atiwenda wasanga yarongowe ntitubimenye ndetse twageze mu gihirahiro pe rero njyewe nkurikiranye ikiganiro cyanyu numva ukuntu mufasha abantu bakabona abantu ndavuga reka wenda nka pesante byashoboka ko uwo mahoro wasanga akiriho yarageze Tanzania ari umwana kuko yakize mu Rwanda bicika akagira ngo wenda nta n'umuntu n'umwe yarokoke cyane ko yari akize sogokuru n'abandi bamaze kubica biriwe ndavuga rero wenda arahari wenda Imana yadufashe tukazabona uwo mahoro wacu agarutse Imana ibidufashishemo
ariko nagira ngo ngusubize inyuma gato bamaze kwica sekuru hari umugabo wabafashiwe na Erika bajyaniwe mbere yuko abohereza kuvoma uwo mugabo izina ryo urarize
yego umugabo yitwaga Gahutu twari duturanye ariko nyuma yaje kongera ngo ahungira Tanzania cyangwa ntabwo tuzi niba ari Tanzania gusa nyuma yaje kongera ngo aracika kuko sinzi ibintu byaje hano bya gacaca ngo agira ubwoba arongera arahunga ntakahari nta makuru yaduhaye afatika
hanyuma Eric yakubwiye ko hari ishyamba mushiki yahungiyemo yanga kujyana nawe igihe yasangaga inkotanyi iryo shyamba yahungiyemo iyo muganiriye usanga ryibuka
Eric yari umwana kuko yari inyuma yacu urumva hagati yanjye nari nsigaye kujya muri Katete Chantal hagurukiraho uwo w'amahoro agakurikiraho Eric urumva Eric yari mu myaka yo hasi cyane ariko gusa arabizi ko bari mu ishyamba rya dia dia parike ya parike akagera noneho vuba arabizi ko bari bari mu ishyamba baragiye mu gikuri cy'abantu bagiye byose arabyiruka nk'umwana uretse ko nawe icyo gihe nyine yasaga nk'uwataye umutwe kubera kubona imirambo cyane no kubona ibyo yabonye cyane ariko ibyo yibuka yatubwiye ko yibuka ko bari kumwe mu ishyamba yabona inkotanyi zikaza zimubwira ngo nimuhumure turi inkotanyi ntabwo turi interahamwe ngo ahitaza yirukanka aragasanga nk'umwana muto yarusize abona ku kiliziya bicika undi rero kubera bwa bwinshi wenda yakomeje ibihuru nyine arirukanka baranamushaka rwose baramubura
nicyo nari ngiye gushaka kukubaza Eric amaze guturukwa bamubwiye bati humura twaje kubakiza mbese yaba yarabwiye ati mushiki wanjye nawe yinjiye hariya muri iriya shyamba nimumfashe ndamunjyane na mumwereke yuko mumfite ko mutadushakira inabi hari ikintu cyakozwe kugira ngo begere iryo shyamba maze uw'amahoro ashobore kurisohokamo aze abasange
Eric yaranamuhamagaye ngo aramubwira ati mahoro ati ngwino dore n'inkotanyi mahoro ngo aramubwira ati genda nta kazi kaza kwica wenyine kuko yari yararwaye ngo yapfuye mu kiliziya ubundi yarahamo avuga kuko yakomeza agafata n'ibintu ngo abijugunya yarataye umutwe kubera kubona ukuntu ngo abantu babatemye noneho rero we ngo akamubwira ngo yango genda bakwice wenyine arirukanka mu kwirukanka rero ngo umwana bamaze kumufata bamufashije gushaka uw'amahoro bazenguruka mu bihuru rwose neza w'amahoro baramubura baramubwira bati ngwino tugende wenda azabonwa n'abandi bamuzana ntabwo bazi ko yakomeje ntibazi niba yaraguye muri ibyo bihuru ndetse nta kindi bazi baheruka gutyo ariko baramushatse baramubura
uw'amahoro ni murumuna wawe Mediatrice ni murumuna wawe uramuzi yavutse umubona akura umubona ugerageje kumubwira kugira ngo nawe akumve yuko wamuhaye amazina yabarumuna be na bakuru be ariko mumbwire yari umwana w'umukobwa uteye ate
uw'amahoro Mediatrice rero yari umwana w'umukobwa ubyibushye ubona ufite ibiguru binini ariko utajengeje nanone cyane akaba umukobwa w'inzobe inzobe yeruye kuko bakundaga kuvuga ko asa na sogokuru cyane akaba ari umukobwa ufite imisatsi udusatsi twikaraze yari afite umusatsi ugaragara ko ukomeye ku mutwe ukuntu bakundaga kumukereza bavuga ngo afite utunyobwa ku mutwe akaba ari umwana w'umukobwa wakundaga guseka rwose ukabona igihe cyose akunda guhora yishimye. Icyo gihe rero muri icyo kigero cye nuko yari ameze ari inzobe, ari umwana w'umukobwa ubona uhora yishimye, yari inzobe pe, yari igaragara.
Niba kumva muri kano kanya hari amakuru y'umuryango wumva ushaka kumubwira, hari ni byiza kuba wavuze Eric azibuka yuko ari kumwe na Eric, ariko se hashize imyaka 30 mutazi irengero rye. Niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira ubungubu utwaje ijambo umuryango wose bakubwiye yuko uza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, niki wifuza kumubwira niba kumva?
Rero uwo mukuru wese nimba gihari nagira ngo mubwire ko abavandimwe be turahari, ari ngiye uzamukunda Rasheli wari imfura ndahari, ari mureka tute Chantal arahari, ari Hitimana Eric witwaga Kazungu arahari, uwase Soranje arahari, abo bose ashobora kuba nabo abibuka kuko yari mukuru. Ndetse na nyuma yaho hari n'undi mwana mutoya twari dufite icyo gihe witwaga Biransabimana Esiperi nawe arahari, noneho hari uwo babyeyi yaragiye nyuma witwa Kritera nawe arahari na mama arahari. Kuko yagiye abona ko abantu bose bashize, ariko mu by'ukuri turahari na mama turi kumwe. Mama wacu yitwa Mukansanga Lydia arabizi, data yitwaga Hitimana Kasiana arabizi, rwose w'amahoro turamukumbuye nimba hari, turamukunda, umuryango wose uramushaka. Iyo twicaye buri gihe tuba twibaza amakuru ye uko byamugendekeye, azajya twumva. Ni ukuri yatubabarira akaduha amakuru ye akatubwira ahari, akazaza tukabonana kuko umuryango wose rwose nta mahoro ufite. Bavuga bati wamutwereka umukobwa wacu wari n'ikiyobe, ndetse buri wese afite amatsiko yo kumubona pe. Niba uw'amahoro Mugenzirise rwose unyumva watubarira ukaza, umuryango urahari. Ntabwo bashize bose nk'uko yagiye azi ko bashize, barahari, abahari baramukumbuye.
Rasheli uzamukunda, ndagushimiye cyane ko wahisemo kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Kuri namwe Imana ibahe umugisha rwose, kandi ibyo ibahe umugisha mwinshi kuko muradufasha, mufasha Abanyarwanda benshi. Njya numva abantu benshi babashima kubw'ibyiza rwose, kubona umuntu nk'uwo bitanga ibyishimo Imana izabaha ijoro. Ntaryo mfite ngo ndibahe, ariko ndaribifurije.
Agasaro ka Buraga karabonetse,
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwadukurikiye, cyane cyane abatuye mu burengerazuba bw'u Rwanda, mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Abashaka kuza mu kiganiro, dore nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha, ni 001 2 0 2 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 7 3 4 6 naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.